copa DJ. Sin bobade. Ojo, I am a champion. Nikisoma Biblia, neno lako lanihimiza kwamba mimi ni zaidi ya mshindi.
Celebration, it's okay.